Hey DJ Lighter.
Allô? 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 Allô?
Oya wewe zenu mimi sijui kutongoza washinifikisha na mwaga hela.
Eti ni semen sisem,
ni
semen sisem.
Ah,
uyo mtoto ana utamu kasali mama. Aye, bye.
Wolan, wolan. Keep calm, keep calm. Come again.
Chatuni waweke wazi mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nimwita yo baby, kumbe naye na baby. Oh, nimuona kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mengi dunia. Na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Mwona nijoy, mwesha mafuki ni siku.
Mama yangu kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala. Kasama kwenye penzi uchwara badala kusaka miambala.
Ayo, toka neti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu paombo. Waka mtina soma na kamwili kana nona, ya mwenyewe si unaona ya aina sema bora.
Bora ni enjoy, maisha mafupi ni simple.
Mwaga hela, oya mwenzenu mimi sijui kutongoza. wakini pikisa na mwaga hela. Asante, 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 asante.
Shampoo,
Allô? 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 Allô?
La fight!
Edge my
team. Mr. LG.
Afadhali, nimekuona. Afadhali, tumeonana. Afadhali, nimekuona. Afadhali, tumeonana.
Ilika kinyonge sana.
Tajiri, kuna dudu. Tajiri,
wajani agize bombe nyama.
Tajiri, kuna dudu. Tajiri,
ya bebe zilete sabam.
Tajiri, kuna dudu. Tajiri,
tajiri ya taripa buwana.
Tajiri, kuna dudu. Tajiri.
Nili kupigia simu, chaji kakata. Nika kutiria timu, njengo nisidia kupata. Akiri karuka wa simu, takula jebata. Weni mtu muhimu, nikiwa na weka jibata.
Halo? 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 Halo?
Una gama pozi,
una mama,
una gama mluki,
una gama
mbuki pa uozi,
una mama
kioza unuki. Tulika kinyonge sana.
Tajiri, kuna dudu. Tajiri,
waja tuagize bombe nyama.
Tajiri, kuna dudu.
Hey, wanangu wazimike jama.
Tajiri, kuna dudu. Tajiri,
tajiri atalipa bwana.
Tajiri, kuna dudu.
Hey,
tajiri.
Asa mwaga noti mwaga.
Mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Hey, mwaga noti mwaga,
mwaga.
Nasema mwaga,
mwaga.
Hey, 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 mwaga,
mwaga.
Yamani mwaga.
Nikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Ilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zalio, bebe imewaka na show.
Shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by shojo.
Shoka.
Sina zalio, bebe imewaka na show.
Shoka.
Sina kibunda, bebe imetaka by jojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo? Supu, 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 supu. Aye? Niseme, niseme.
Seba.
Niseme, niseme.
Seba.
Ah, uyo mtu, anauta, nasala, ma. Eti ni semen sise,
sema.
Ni semen sise,
sema.
Ah, uyo mto, anauta, kazali, mama. Aye, body. Achino wana ma. Oh, papi papi la, aboy wana ma.
Basi shengo masasema tafe. Leo, Jaiva, away, unjan man, go away jealous man, ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man, away, unjan man, go away jealous man, ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man, sikujua kama ulishamposa, 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 nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi kimtosa, AJ, AJ, kumkoleza. Kutila mwirandi city, everything we do is dirty. Ayo wete leka
mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo?
Kutila mwirandi city, everything we do is dirty. Ayo wete leka pata champagne.
Supu, 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 supu. Aye?
Kuhu mama.
Niseme, niseme.
Sema.
Niseme, niseme.
Sema.
Ah, uyo mtoto, anauta, kasala, ma. Eti ni semen si sema.
huyo mtoto ana utani kasa mama. Aye bye achino wana ma tosh papi papi la abwa iko na ma
shida chini basi juu tujipongeze, sijali wanafiki wameachapa muziki wote tucheze.
Maswali mengi kwa waita, auna elani hiyo shingapi? Shingapi, auna ela nini? Maswali mengi kwa waita, auna ela nini? Ile shingapi, ishingapi, auna ela nini?
Nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kuna upepo wa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, kimbo liko wazi sema nitakubali.
Swali naenda bichi kula upepo wa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbali, imbo liko wazi sema nitakubali.
watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera.
Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wa leo.
Unataka pesa?
Yo chukue.
Ume wamesha zileta?
Yo chukue.
Ama ganja ya kunyeta?
Yo chukue.
Ama unataka?
Yo nikue.
Cholesha, unacholesha. Ibe kubamba, 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 unacholesha. Cholesha, unacholesha. Ibe kubamba, 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 unacholesha. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara. Oya pombe so sigara, pombe so sigara.
Eka fungula kane pima bim, almeni koko pange asiga si. Mafuleli na babaki ya wote wopa bongo masia. Mafuleli moya baufiga. Bata tazane siatinga. Na shia matia na kibeli mbizi. Wane nani singinga. Ay kibela, ay kibela. Ay kibela, ay kibela. Ay wena kibela, ay kibela. Ay kibela, wena kibela. Ay kamera, ay kamera. Ay kamera, ay kamera. Ay kamera, ay kamera. Niko na demu wa mtu ondoa kamera.
Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka. All I wanna do, me and you, la vida loca. Ni onjeshe, 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 kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe, unavyopuna. Girls, ati wine, ati wine, ati wine, we paya una. Girl, dati wine, dati wine, we kissing ma, baby ma, kiti ma, kiti ma, I am ma, 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 I am ma, 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 ma,
yeah.
So nice,
peleka, rudisha, nice.
mama. To tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mm-hmm. Baby, this love not for me. Baby, this love not for me. I'm single.
Pesa karatasi, yeah, mi nacho juu. Pesa pesa karatasi, ni maua. Pesa karatasi, ni maua.
Wale walo sema utoboli, leo wako wapi?
Walo sema utoboli, leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, 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 mapite kule. Wale walo sema utoboli, leo wako wapi?
Walo sema utoboli, leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule.
Sisi sio milima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi sio milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana, umana.
Ukewa tu 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 sumu. Kwenye jambo la mtu tu 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 kambali. Mume wa mtu tu 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 sumu. Kwenye jambo la mtu tu 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 kambali.
Nara, ule wa mbele ya madui zako.
Nara, ule wa mbele ya madui zako.
Nara, ule wa mbele ya maexi zako.
Nara, ule wa mbele ya maexi zako.
Yeah.
Una akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli
Nara, ule wa mbele ya madui zako.
Nara, ule wa mbele ya madui zako.
Nara, ule wa mbele ya maexi zako.
Ha, ule wa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuoni, tunavyo kula batari wachomi. Sisi sio levo za watu gomi, bado wananuka maziwa watoto wa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao. Sisi yao sio wengine ni sisi yao.
Yeah.
Mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Uchovu wa siku nzima, nafsi nataka nipongeze. Mwagirie mtima, wauni wangu kisogezi. Shogolosa, unga unga mwanangu upendezi. Ukitongosa, funga munda mtoto kamkorezi.
Salome, niweke niweshe mwako.
rock, need a Betty on a yacht, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rocking with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The teach gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
One night, night. Kuna rebata mnati nati. Kuna nati nati. Kuna rebata mnati nati. So let's go party. Mtoto wangu let's go party. So let's go party. Kama hakuna wasi wasi. Haya ya.
Shetani amepita. Leo nani nitonge video kwa na wika. DJ ya Josifa. Nizo mwepo ni jojo utache na speaker.
Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwa hii. Mana mpaka kwa mangia na nidai. Nataka nilewe paka suboi. Niwe siki tamboi. Nilewe paka suboi. Niwe Kaniona wapi? Kweli mimi? Mimi?
baby, Dani, Papi, sound happy. Dani, Papi, sound happy. Baby, Dani, Papi, sound happy. Dani, Papi, sound happy. Baby, Dani, Papi, sound happy. Dani, Papi, sound happy. Baby, Dani, Papi, sound happy.
Wana hanya kugombea kiti, wana danganya na vyozo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti, na maguma kidigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher, a teacher Konde. Teacher, teacher Konde. I'm ya teacher, teacher Konde. Teacher, a teacher Konde. Hey! Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, nipendeza.
Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja, eh, I'm a police, eh, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja, baby, solo number was Khalifa, eh, so much I feel, I'm not a Chris Brown, who physically be, who shake it down, who is a common fella, maga puya lantern, tongue and a senti, in dungeon, who so much I feel, I'm not a Chris Brown, who physically be, who shake it down, who is a common fella, maga puya lantern, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja, eh, I'm a police, eh, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is Ninja, baby, solo number was Khalifa, eh,
Kizova chai vela ngati Chris Brown. Kupizi kalipi, kushake it down. Kupizo kama pela maga puya lantern. Tangane senti, indanja. Kizova chai vela ngati Chris Brown. Kupizi kalipi, kushake it down. Kupizo kama pela maga puya lantern. Tangane senti, indanja.
Chai, chai, wapizani chai. Watapoma, mwaka umu, zaishoma, washangushi, ganja choma, napakushi, chapangoma.
Uwashanka tumele tumele, stampa kana kere. Najina na nahele, napenda na madem na masele. Uwashanka tumele tumele, stampa kana kere.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Ninja, I'm a Purisa, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's Ninja, baby, solo na bow is Khalifa, Kusova chai vela ngati Chris Brown. Kupizi kalipi, kushake it down. Kupizo kama pela maga puya lantern. Tangane senti, indanja. Kusova chai vela ngati Chris Brown. Kupizi kalipi, kushake it down. Kupizo kama pela maga puya lantern. Tangane senti, indanja.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, wako nimweka nuka. Walo kwambia nala zuchu siyo kwelio na zusha.
Wala kajika osisi kutujaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bidi kwenye urokaji. Tuko teni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wanyama kwa nuka. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wanyama kwa nuka. Kiku kinyanywe kisha tanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chita, 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 kimi. Kwa chana na wewe. Chitaki, 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 chitaki mi. Mchana ni kupe tango, siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo, kabla umeme wajakata. Mapenzi mwezi kiwango, na umejali otalata. Na mjani jua kwa jango, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi, 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 amuli cha, 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nimeoza je sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nakuacha je sasa.
Wanakaji kao sisi kutujaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bidi kwenye urokaji. Tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Kasi fanya fanya wanyama. Kiku kinyanyo kama unatupa. Yani wanyama wanyupa. Kiku kinyanyue kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chita, 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 kimi. Kwa chana na wewe. Chita, 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 kimi.
Ya nini, 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 ya
cheze unakotezaga sipashagi makabichi akacheze anikiona sura yako najionea kasheshe kata simu tuko sai nyondole kasheshe chonde chonde ala ala tia yeti ala tia yeti ala ala tia yeti sipashagi makabichi oh, no 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 no
Yo soy una zombie, culiado, sí. Yo me ando a monde en la miso, sí. kosi ikushinda chonde sijifosi siamba kali kongela utosi
eti nilale nimlaye nani wakati pesa nimeshika ukubani nilale kwa usingizi gani wakati umarufu nimeupangia ukubani
na ukiutaka mutu mutu na tembezi wa kifu kama tamu tutu gitu kikunja bende miguju
asa waonyeshe kantu pali nyamwisha baku asa tingisha tingisha efanya kauna mwaga maku asa waonyeshe kantu pali nyamwisha baku asa tingisha tingisha efanya kauna
mwaga maku jamani sisi ni walemi tunakesha baku tunatumia hela baka juwa lianzina ama kombe Benda meza za inzi Kwanza kwana ushanga Wenyewe tunakikao 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 Tunakikao
Tupishe bana
Tunakikao
Ondolekele
Tunakikao
Tupishe bana
Tunakikao Tunakikao
Hey DJ Lighter
Tumebarikiwa tumejipata Tumepumua bila kodi tumejipata Tumefanikiwa tumejipata Tumeridhika na maisha tumejipata
Sisi hapa watoto wa baba Hatuna gamba mbamba Boya sisi hapa watoto kiumen Hatuna ganda ganda Sisi hapa watoto wa baba Hatuna gamba mbamba Boya sisi hapa watoto kiumen Hatuna ganda ganda Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke
Sio yule, sio yule, sio kifu, sio nja wala majukumu Domana Tuna mwakia na Mwakia na Tuna mwakia na
Shulune mitchol, mara still tanda nan Ngiti noma kuba rap, mara still die flash Agad, wabas gena na mabosh Kiseng hama pants, kiseng plume na maroch Kipa na mawik, telek sale na mapon Ngiti kipa na mapon, goba java no robot Roboto, roboto, time three Big bag in a SUV Said I'm out this world, but you into me Said I'm from South Town, but I'm in TC Roboto, roboto, time three Said a big bag in a SUV Said I'm out this world, but you into me Cause I'm from South Town, but I'm in TC
Mark Tuna, mogo pa mungu peke Tuna, mogo pa mungu peke Tuna, mogo pa mungu peke Sio yule, sio yule, sio kifu, sio nja Wala magukumu,
domana
Tuna mwakia na
Kacheni tu nilibata zama za kale nshainyika
Sana
Kacheni tu mininjoy huko zamani nshaumiswa
Sana
Kacheni tu nilibata zama za kale nshainyika
Sana
Kacheni tu mininjoy huko zamani nshaumiswa
Masha mafupi pipi Ukikunja kunja sura utazeaka Usikunja kunja sura utazeaka Usibane bane sana utazikwa nalo Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa
We, sio kwe
We,
be a time
I Usikwambie mtu tutu bia tam. Bia bia mitungi bia tam. Aye bia tam. Usikwambie mtu tutu bia tam. Bia bia mitungi bia tam. Aye. Pombe yangu, nauliza Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza Jamani nani kamwaga pombe yangu, nauliza Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza Mishalewa, nikocha kali mshalewa Mishalewa, mishalewa Nyaka nyaka shalewa Mishalewa, mishalewa Sijelewi nshalewa 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 Hapa mtazima nshalewa Nshalewa Eti baby wangu wanivuruge ubongo Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa We, sio kwe We, bia tam Sikwambie mtu tutu bia tam Bia bia mitungi bia tam Aye bia tam Sikwambie mtu tutu bia tam Bia bia mitungi bia tam Aye
caditore. Reso revive po' buona mos. Master KG when it the most. Hare so hare travel cause I take you anywhere I wanna face the most. Achoo. Ayyebo, 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 ayyebo. Chino when I'm on, chino when I'm on, chino when I'm on, chino when I'm on. Achoo. Ayyebo, 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 ayyebo. Think of when I'm on, think of when I'm on, think of when I'm on, think of when I'm on. Achoo.
Eh, wangu moyo unaumia. Mami nawe unaumia. Wangu moyo unaumia. Mami nawe unaumia. Ah, mama amina. Mama amina we.
Sisiki, sioni, I'm lonely. Baby, please call me. kuona kuja unifariji. Nimechoka kukesha kama popopopo, kama popopopo, iso popopopo. Nimechoka kutanga kama popopopo, kama popopopo, iso popopopo. Na baby you be proud, say you got my number. Oh yeah, oh yeah. Na baby you be proud, you don't call my number. Oh yeah, oh yeah. Hai muzako sisipe, sioni, I'm lonely. Baby please call me. Hai muzako sisiki, sioni, I'm lonely. Baby please call me. Oh, oh, oh. Ola, ola, yeah. Aye, aye. Baby where you are? Ola, ola, yeah. Aye, aye, baby where you are, baby where you are, baby where you are.
Pesa nyingi leta watoto konono. Shauli zao kimpango wao, kwani si atuli kwao. Na mwaka huu tutapiga bebe zao. Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Sa tuishi ni maisha kideu,
shima nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga maget, haya funga maget, ale funga maget. Aya funga maget, funga maget. Aya funga maget, ale funga maget. Aya funga maget. Bado kidogo.
Yesa, 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 hey. Yesa, 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 hey.
Bado kidogo.
Yesa, 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 hey.
Kidogo.
Awe.
Yesa, yesa.
Maskini leo tumepata, na wala hatuoni wala tusikii akili ya mbwata. Sabuni leo wamemaliza utata. Hakuna kesi, mbwa kala mbwa kupaka kalapaka. Awe, jaiba.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Sa tuishi ni maisha kideu,
shima nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo.
Funga mageti, haya funga mageti, ale funga mageti. Aya funga mageti, funga mageti. Aya funga mageti, ale funga mageti. Aya funga mageti. Bado kidogo. Yesa, 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 hey. Yesa, 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 hey.
Bado kidogo.
Yes,
and you know what a man? What she want a man?
Who?
Why you want a man? Why you want a man? Papi, papi, low.
Comic slider.